Mine ngimbona ngokuthi iziphi inqubo engcono ngemfundo yeingane zethu. Eminye imindeni ephuma uphumo lomsebenzi wenkosi kuye kubize yenze inqumo enzima encike ekutheni ithunyelwe kuphi. Sizobhunga lokhu kabanzi la ohlelweni ezomndeni. Hlala ngathi. Ngithobe ngubingelele. Ezomndeni uhlelo lolethezeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Umama ukhathazekile usibuze lo mbuzo wathi, uthini umbono wenu nge-boarding school eyinganeni? Ngiye ngibone sengathi iyalimaza ngokwemndeni. Kodwa nje, mina nomyeni wami sanda kuthola ubizo lokuyosebenzela inkosi phesheya kweyilandle. Okubukeka kuyilona lihlelo kuphela oluphambi kwethu yilo lolu. Anginasiqinisekiso lokhu kuhle yini eyinganeni nasemndenini wethu. Kodwa futhi asifuni ukudela ubizo lwethu lokuhambisa ivangeli. Kukhona nasiluleka ngakho? Sithokoziswa kakhulu ukuthi ubuze lo mbuzo phambi kokuba umpintsheleke ekungeneni kulolu bizo nomndeni. Kungumqondo omuhle ukuyibuza uzokwenze njani ngeyingane kusenesikhathi ngokwemfundo yazo. Ngeke wazi ukuthi isimo sakho ngqongqongqo sizoba njani kwelinye izwe kuze kube sewuthe caba bakhona wayibonela. Lapho ke okuyobe sekunzima ukwenza uguquko uma ubona ukuthi izinto ayihambelani nesimo seyingane zakho. Sizoqala ngoba sikunikeza impendulo emfushane. Uma uneyingane eyincane sizothi, i-boarding school yinto eseceleni leyo. Iyingane eyincane zidinga ukuba nomama nobaba. Uma kuwukuthi iyingane zakho seyizongena i-high school, kumbe seyiveze sezikhona, i-boarding school isengaba ngumqondo omuhle ngokomndeni wakho. Okuningi kuncike kuqobo lwemvelo personality yengane ngayinye ukuvamisa kwayo nokuhleleka kokuvashela ekhaya kuleyo boarding school. Nokuthi ubudlano obuqinile bomzali nengane busekeleke kwasebunganeni bayo kuze kube imanje. Imicabango lena ebucayi okumele uthandaze ngayo phambi kokuba uthathe isinqumo. Umelwe futhi nokucabanga ezinye indlela zokufunda. Eminyakeni ewu-50 edlule kwakuyi-boarding school kuphela eyabe inhle esimene esinjengesakho. Kodwa manje akusamile emgudwini owodwa, sekuneyindlela eyiningi kubahambisi bevangeli missionaries. Udinga ukukala indlela ngayinye, ubuhle nobubi bayo, ebese ubona ehambisana nawe. Ukhumbule ukuthi ingane ngayinye iwumuntu ohlukile, ayikho futhi into ethi ingane ziyefana kwezemfundo. Kwizimo zonke, kumele yonke inqubo ikalwe ngokoqobo lwengane ngayinye okwazi ukuthi khaxa kuyona. Lezi ndlela zibandakanya lezi. Okuqala, ukufunda usekhaya, homeschooling, ukufunda online schooling, international schools, imfundo lena esungulelwe iyingane zosomabhizinisi, amanxusa, nabaningi abasebenza ngokuhamba amazwe. Ebese kuthi kwesine, iyikole kahulumeni ezejwayelekile, public schools. Phinde kuzoba ziyikole zosomishana ezenziwa khona emazweni ahlukene. Nebala, ikhona enye indlela yokugcina ongayithatha uma zonke lezi zingasebenzi ekubhekane neyidingo zeyingane zakho. Ungama kancane emsebenzini wophumo uke uthi ukuba sekhaya okwesikhashanya nje. Bese uyalina phambi kokuba baqede ukufunda esikoleni bese ubuyele ekufezeni ubizo lwakho. Uma lokho kugcina kuzwakala kuthusana, sekuncengela uke ume uthi ukucabangisisa. Kwa kwaba nesikhathi esigabeni sobumishini bobuKristu kungekudala, la khona wonke umuntu kwakulula athi ubizo luza kuqala bese umndeni uyalandela. Mumva nje kwaphendwa kwathiwa, ubizwe kuqala ngakho uNkulunkulu uzoyinakelela yena idingo zeyingane zakho. Kuzo zombili lezi nkulumo kuvela ukuthi ubizo yilo seqhulwini bese impilo yomndeni ize ngemumva. Thina la kwa Focus on the Family asiboni kanjalo. Ngokubuka kwethu kulesi sigaba sempilo, kumele kuba impilo yeyingane zakho ize phambili. Ngesikhathi ulethe ingane emhlabeni, kusikhandela umqondo kumbe umuzwa wokuthi wakulungele ukubeka eceni kancane ubizo lwakho kuze kube usukwazi ukubhalansisa kahle kokubili kungabikho okusolayo kukhona. Ebuncaneni bazo ziselubizo lwakho lokuqala, priority calling, ngaphandle uma kuthi seyikhulile. Uma ungakulungele ukuthi gozo lolo kancane nje ekhaya okwesikhashana ngenxa yazo, uzodingeka ukuba uke uthi uxhukuze ugebhezi kancane ngobizo lwakho nokuseqhulwini okwalesi sikhathi. lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family sihlangabezwe hlelo luzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.